na vinywaji bali bali zimefulika counter twagwa bege chibuku gongo na ulazi pingu makaputapu changa ana mnazi kwanja paka subuhi yani hakuna kulala mioga choma nyama choma na mishkaki ya swala vyote utavipata tu mradi uwe na hela bush party si mchezo yani mambo shega DJ anaturusha hip hop na laga hai mambo shega.
Bushi party, ayo, si mchezo. Bushi party mambo shwari.